waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Jaaliyadda Australia ee kasoo jeeda dalka Lebanon ayaa caro xooggan ka muujisay hadallo aad looga qayliyey oo uu ku hadlay wasiirka socdaalka Peter Dutton. Qaar ka mida bulshada Lebanon ayaa ku baaqay in ninkaasi jagada wasiirnimo laga xayuubiyo. Dadkaas ayaa waxaa ka mida Esad El Halabi.
I think that Malcolm Turnbull should give this department to someone else, someone who's a bit more welcoming. I mean, it's called the Department of Immigration, not the Department of Targeting.
Waxay ila tahay in Malcolm Turnbull looga baahan yahay inuu qof kale u dhiibo wasaaraddaasi, oo loo dhiibo qof dadkaas soo dhaweeya oo isu keeni kara. Wasaaradda magaceedu waa Wasaaradda Socdaalka ama Soo Galootiga, ee ma aha mid lagu beegsado bulshooyinka soo galootiga ah. Isagoo su'aalaha baarlamaanka gudihiisa la isku weydiiyo ka hadlaya, ayuu Mr. Dutton tilmaamay in dowladdii Malcolm Fraser ay ku khaldanayd inay qaxooti ka keento dalka Lebanon 1970-yadii. Wasiirka ayaa caro kiciyey markii uu isku xiray qaxootigaas Lebanon ka yimid 1970-yadii iyo dhibaatada xagga dembiyada argagixisada ee waddanka hadda ka jira.
The advice that I have is that out of the last 33 people who have been charged with terrorist-related offences in this country, 22 of those people are
talada laysiye waa in 33 qof ee u dambeeyay oo lagu maxkamadeeyo dambiye la xariira argagixiso dalkan Australia gudihiisa, in 22 ka mid ah ay ahaayeen ama yihiin jiilkii labaad ama saddexaad oo ka soo jeeda muslimiinta Lebanon ee Australia degan. Madaxa ururka muslimiinta Lebaniiska Samir Dandan ayaa sheegay in hadalkan uusan waxba ka duwanayn unsurnimo cad.
This is a shocking and twisted way to paint an entire community. Minister Dutton has taken a broad brush and downgraded them and their contributions. Their very value as humans.
Tani waa dariiq naxdin la oo khaldan oo bulsho dhan hal sawir un laga bixinayo. Wasiir Dutton wuxuu halkaas sawir ku wiiqay dadkaas waxa ay ku soo kordhiyeen iyo qayimkooda bini'aadan ahaanba inuu la xariiriyo falalka dagaalamayaasha dalka dibadiisa. Wasiirka ayaa hadda wajahaya caro xooggan oo kaga imaanaysa xildhibaanada kale ee baarlamaanka oo ay ku jiraan kuwa xisbigiisa. Afayeen u hadlay mucaaradka Chris Bowen ayaa ku eedeeyay Mr. Dutton inuu hoos u dhigay oo weeqay dooda ku saabsan soo galootiga.
Peter Dutton did what I thought was probably impossible, brought the immigration debate in Australia to a new low, to suggest that somehow
Peter Dutton waxa uu sameeyay waa wax aan islahaamaba dhici karaan. Wuxuu dooda ku saabsan soo galootiga Australia geeyay heer cusub oo aad u hooseeya oo aan markii horeba islahayn. Heerkii hore uu joogay ayaa laga sii hoos marin karaa. In la yiraahdo jiilka labaad ama saddexaad ee soo galooti ka yimid dal gaar ah ayaa maadaama ay xubno ka tirsan ku kaceen falal argagixisnimo, waalidkood ama awowayaashood ma ahayn inay yimaadaan dalkan, waa arrin la yaable. Nick Mickam oo ah senator ka tirsan xisbiga Greenka ayaa isna ka qayb qaatay isagoo ku biiray jaaliyadda Lebaniiska baaqooda ay ku doonayaan in Mr. Dutton laga xayuubiyo xilka uu ka hayo dowladda. Hadalkaasi kadib,
this is a pattern of behavior from Mr. Dutton that basically exposes him as a racist. He's gone too far.
Tani waa dhaqan soo taxana oo banaanka soo dhigay inuu yahay cunsuri. Xadka ayuu ka gudbay. Ra'iisul wasaaraha hadda dariiq kale uma banaana oo aan ahayn inuu xilka ka qaado Mr. Dutton oo uu ka saaro golaha wasiirada. Laakiin ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa difaacay wasiirkiisa socdaalka, wuxuuna ku adkaystay inay muhiim tahay in dib loo jaleecsado waxna laga barto siyaasadihii dowladihii hore.
There is no question that there are lessons to be learned from previous immigration policies.
Su'aali kama taagna in casharro laga baran karo siyaasadihii socdaalka ee dowladihii hore. Wasiirkuna kuwaas unbuu dib u jaleecay. Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.